Ntabwo ari inkambi nyinshi cyane kubera imvura nyinshi yari iguye hafi kuva mu masaha saba z'ijoro, ku buryo mu mibare dufite y'abantu bapfuye ubu ngubu turabarura abantu 34. Ubwo harimo abantu bakuru n'abana, imibare yo ntabwo nakubwira ngo abana ni bangahe, abakuru ni bangahe, ariko ni 34. Ikindi ni uko uyu muhanda wa Kigali Musanze hagati ya gasantere ka Gakenke na Buranga hari n'ibitengu byinshi ku buryo imihanda itari nyabagendwa, ariko ngubu leta yashyize ingufu nyinshi ku buryo nibura ngubu imodoka zishobora kuhasiga.
Ni ukuvuga ngo kuva mu gitondo uwo muhanda ntabwo wakoreshwaga?
Yewe, nko kuva mu masaa 10:00 kugeza ubu nonaha hafi saa 10:00
byagize ingaruka ku mirenge ingahe?
Imirenge byagize ingaruka nyinshi, ni imirenge itatu, umurenge wa Nemba, umurenge wa Gakenke n'umurenge wa Makaba, niho tubona byagize ingaruka nyinshi cyane. Ni naho hapfuye abantu benshi bo muri Gakenke, ni abantu 16, muri Makaba ni abantu 9, ariko hamwe n'imirenge yindi nayo byakozeho, nk'umurenge wa Nyinazi hapfuye 3, umurenge wa Cyoko 2, ubwo n'umurenge witwa Mugunga naho hapfuye umuntu umwe. Birumvikana ko abantu ari abantu benshi cyane.
Hari amakuru yavugaga ko kaburimbo uyu muhanda Kigali Musanze yacitse, nibyo?
Kaburimbo ntiyacitse, ahubwo ni ibitengu byagiyemo ahantu hafi nko mu birometero nka bitandatu hose byari byagiye biriduka bijyamo.
Ubutabazi bw'ibanze kuri iyo miryango ubwo buhagaze bute?
Ubutabazi bw'ibanze kuri iyo miryango twavuganye na Midimari. Midimari mu gitondo cya kare kare yazana abantu b'amaserike ndetse isange n'iby'ibanze, ndavuga nk'ibiringiti n'ibindi byose byangombwa, ariko hari n'ibindi byihutirwa kuko amazu hafi 400 yasenyutse. Ayo mazu batwemeye ko bari buze kudushakira amabati, none abaturage twe tugakora umuganda wo kubakira kugira ngo niba iyo miryango ibone ibikingo umusayo, ariko nanone mu gitondo batubwiye ko bari buze kuzana nanone n'ibikenerwa n'ibiribwa. Ubwo twe icyo twakoze kuri iyo miryango kubera ko igomba kugeraho ikindi musaya, kubera ko bigiye bitandukanye bahomba mu mirenge, abaturanyi babo babaye babasindukiye muri iyo mugoroba.
Gakenke nk'agace kiganjemo imisozi, hari ubwo usanga batuye ahantu hahanamye bamwe bita amanegeka, abagizweho ingaruka nabo ni bari batuye mu manegeka?
Ngira ngo Gakenke ko wenda ni uko utayizi ni imisozi miremire. Ubwo rero kubera ko ari imisozi miremire, ni amazi yagiye aturuka muri iyo misozi miremire agakubita abaturage batuye nyine aho twagiye tubatuye. Ubwo rero birumvikana ko iyo amazi ahurutse mu misozi niba utuye ahantu heza, icyo gihe amazi aragutse.
Hari ingamba kuba mwakumira ayo mazi kuko ntabwo ari ubwa mbere ibyo ngibyo bibaye?
Ubu ntabwo yabirutse tujye ryo kwica abaturage, ingamba twafashe ni uko batuye ahantu habi ni ukubimura, tukareba aho tuba tubatuje heza atari iyo mikino igenda ibarigikira. Icya kabiri nanone mu ngamba twari twafashe nayo tugikomeza ni gukomeza gutera amashyamba nko mu mpinga z'imisozi kugira ngo nibura turinde ko ayo masuri yaza. Ikindi ariko nanone gikomeye ko nk'ikirere gahunda ikomeye cyane tuzagira dushyiraho hamwe na hamwe amaterasi y'indinganire ndetse n'indi mirwanyasuri kugira ngo dukore tubungabunge ubutaka, ariko igikomeye cyane no kugira ngo imiryango ituye ahantu habi abona koko n'amazi avuye mu manegeka yabasanga aho ngaho tuyinyuze.